Yumba. Hey. Yumba. Yani darasa na konde boy.
Yumba. Too far, far champion boy.
Yumba.
Classic.
Aga, make you wind in my bebe. Jipinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe. Nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Jani na pita pita samahani sister. Macho kama unanita mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha jana kama vita. Suruari pare viatu kule. Silare lare kam kao tule. Jo tukufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Jo nikutunze baby wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king agiza tutaletewa. Kiwa queen kwenye joto tapepewa. Yongeze niongeze nishanogewa. Napenda kuyumba yumba kishalewa.
Asema baby apokat, baby apokat. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby apokat, baby apokat. Ata jambazi suguri na pigaga saluti.
Stop, twende taratibu kama unasinzia.
Yumba. Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba. Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Oh na 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 na.
Funga funga mishkaki. Funga na opaki. Rumba taki taki. Dore gumba happy. Yumba juu yumba chini. Yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umelegea nati. Samani nambo na yopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki ota mba wapayangani. Aupasue aldhi wingi ukaendani. Na bado na wagongea ngongo. Na kumaria mchongo. Na shushia vigongo. Mevaria usongo. Goma ngoma msondo. Uongo anajua Mungu mwenye mbingu aldhi na udongo. Mzeka sema sen sema wagosha mpera mpera. Na meba sanchoka na nyuma kafunga tira
tele. Asema baby apokat, baby apokat. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby apokat, baby apokat. Ata jambazi suguri na pigaga saluti.
Stop, twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Yumba. Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba.
Yumba. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Liye karibu unakamatia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Oh na 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 na. Amechanganya kushi na nyagi. Kalewa wamembeba.
Natokaje.
Alijifanya mjuaji. Kumbe mimba haiko kileba.
Haitakuwaje.
Asa giza 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 mama totoro. Nisha giza giza chumba godoro. Nitangiza giza mpaka tumoro. Twende taratibu kama unasinzia.
Oh my god, it's better sound.